Captain Jack Sparrow.
ZWAP.com.
Run it. Run it.
Organize family. Ogarex one, my younger brother. Ogalo Sido. Ah, Kent, me as a teacher.
Ati ujagero, kuti apase. Famini anajita, anagona na batisha. Ati ujakai, business yake ni ya mankwala. Baka kuza so, mumuti muziziba ati. Agalu, ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Oimba, sima uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Zikati hu, hu, nishi imwa zihua. Ati zihua na hizi yanga moving, like a moving car. Zikati hu, hu, nishi imwa zihua. Ati zihua na hizi yanga moving, like a moving car. Hu, hu. Ati uja, sasa kakwatiriwa, uziziwa ati, uyo ni bingo hauwa. Ati uja, sasa kapasa ma exams, uziziwa ati, uyo ni Scooby hauwa. Ati uja, scholarships za kachoka, uziziwa ati, uyo ni Fluffy hauwa. Ati uja, business za kagwa, uzizibati, uyo ni skinjo hauwa. Agalu, ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Oimba, zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Zikati hu, hu, nishi imwa zihua. Ati zihua na hizi yanga moving, kaka moving car. Zikati hu, hu, nishi imwa zihua. Ati zihua na hizi yanga moving, like a moving car. Hu, hu.
Kalamo, umotoka ya enza ujagai. Anakwatira saizi yaba mai wake. Waka kuza so, waka kunena so. Mumuti mauzizi baati.
Agalu, ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Oimba, sima uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji.
Genius managers. Rap-ta-ta. Our names and songs are scattered all over the borders. This one be our DJ Kasi Mix Production. Lawrence Furniture.
ZWAP.
Benoni South Africa. Blabo Skills.